get me down the arrow.
Remember where you come from. Let the music crumbles, don't see old.
Coffee mix one, I bet.
Arrows in the building. It's better wafika mpepi kuchila patari tari. Walinte mwana lishiba mami kale kale. Betombo nembadi watemwa fene kate iwa chisale sale. Dafuwa yukule totumbale. Batindole lana iwa kafike mbale. Muma inja nite tushale. Kuliba lupa wabe tutandale. Ndakutambila movie. Filobe peke shamo fionza la bufi. Walipampa mwaka nsi. Taufa yukundangisha patitelosi. So ube na ine before it's too late. Dakumwane fondole shana target. Tupunka nelinso palinso. Na kutoloma wantoloma vile fine so.
Sima kuona kati unikona. Wati uyoba. Why uyoba kunifiki lako.
Nima kuona kati unikona. Wati uyoba. Why uyoba kunifiki lako. Why
Remember where you come from. Ambient music published, don't see old.